kati mufunye ali wa wolokoso we mazunzanga bulikate omulunji mufunye atambula mugane simye vute munevumba ona tate mubitala oh tonda bakugeja ono mwana yanchamsa okwagala takwagala omala budde erecho kibabule chenna vanne kwekana yono yankwekudde
uno yankwekudde chenna linkungidde amazima mpangudde era nange mwe wadde uno yankwekudde chenna linkungidde nze amazima mpangudde era nange mwe wadde
binyumida tenze byomukwano nnyo mwe nali sinafuna ng'omutima gwe uba Nasubada banange ngute mumivumba unanzadde mubitala oh tonda bakugeja uno mwana yanchamusa eyo mukafunda sichajayo mukafunda uamponya bibanda nokwe kula mubafere banavu
uno yankwe kunde jenna
Jeba tanzule, labono wansanga.